later change, later change, rudisha change.
Wait a vyuma vimekaza.
Later change, later change, rudisha change.
Usidhani tumewaka.
Later change, later change, rudisha change.
Wait a vyuma vimekaza. Later change.
Sina wenge niko soba, niko free, shingoni sina roba. Leo kati zimeja mboga, ongeza nyagi nipe grassi na soda. Wamependeza kama laika, ziko mekata, wamewaka seleze. The way she dance like Jamaican, no kwasa kwasa, marashi kama Dubai. Wadananda umesha beti leo, wanavyanda wagonge vimeo, na madanga umesha seti leo. Leta bucket,
usisahau change.
Leta change, leta change,
usidhani tumewaka.
Leta change, leta change, rudisha change.
Wait a vyuma vimekaza.
Leta change, leta change, rudisha change.
Usidhani tumewaka.
Leta change, leta change, rudisha change.
Wait a vyuma vimekaza. Leta change.
Kama wema unalipiwa kama luku, sigonge ifegi. Kakudanganye nani mambo ya pohuku, sijipe stress. It's another day, another season, blan blan no page.
Wana vibunda na wana fame, utapewa backbench and a big name. We got a more swags kama VPN, do the masaki na booze on a bang 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 bang.
I'll change you taileta in my bedroom. Nakushanga, maybe you won't fuck with me.
Tumekuja na bajaji tuko shazi. Wait a jero na force iwe mtaji. Rudisha change usilete uzugaji. Another bucket, usisahau change.
Later change, later change.
Usidhani tumewaka.
Later change, later change. Rudisha change.
Wait a vyuma vimekaza.
Later change, later change. Rudisha change.
Usidhani tumewaka.
Later change, later change. Rudisha change.
Wait a vyuma vimekaza. Later change.